Osobola otukubirayo ku nduulu gye wakubye nga bakugambye nti owangudde ng'okitegedde nti bya ddala.
Sobola.
Soka otukubiremu ku nduulu wakoze otya.
MTN Uganda mu nkola ya fene ya Digida and Win tugenda kugaba boda boda 18 twakagabako boda boda 14 nafe ngabeeruweero etuuseeko olwaleero
MTN ngabi sobola okukwatako nekoya ne business kati eno business egimazi banaye ebintu ebino bya ddala
amanya gagezese kitambo henule kulira bulungi okubanga afangudde addeyo mu nnimiro ziuse budusi misinde zendanyiga 6/17/12 neno ndakayimba wanoda
wanoda
ogera kwesa MTN kola tune thank you.